ma'adda in dawladda Myanmar ay aqbali doonto xabad joojinta halka dhinaca ee uu ku dhawaaqay ururka hubaysan ee u dagaalama badbaadada muslimiinta Rohingyaha Myanmar ee loo soo gaabiyo Arsha, balse waxaa sii xoogeysanaya maalmahan cadaadis caalami ah oo kaga imaanaya bulshada caalamka dawladda Myanmar iyo kooxda hubaysan ee Arsha in ay xabadda joojiyaan. Bayaan ay kooxda Arsha soo saareen Sabtidii shalay ayay ku sheegeen in xabad joojinta oo dhinacooda ka dhaqan gelaysa maanta ay uga gol leeyihiin sidii kooxaha samafalka loogu fududayn lahaa inay kaalmo bini'aadamnimo geeyaan gobolka ay colaaduhu hareeyeen ee Rakhin. Ku dhawaad 300,000 oo dadka Rohingya ah ayaa u cararay dalka Bangladesh oo daris la ahaa Myanmar kadib markii uu milatariga dalkaasi ku qaaday gobolka Rakhin dagaal rugaal celis ah oo ka dhan ahaa jabhadda Arsha oo bishii hore weerartay saldhigyo ay ciidanka booliska ku lahaayeen gobolkaasi. Waxaa isa soo taraya cambaaraynta ka imaanaysa qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ugu horreeya Turkiga, kuwaas oo lagu dalbanayo in lagu joojiyo rabshadaha ka taagan gobolka Rakhin. Todobaadkii hore, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si kulul ugu cambaarayay bulshada caalamka inay indhaha ka haystaan wax uu ku tilmaamay xasuuq loo geysanayo dadka Arakaanka ama Rohingyaha ee dalka Myanmar.
Sadece Arakan Müslümanları değil, diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırma...
Hasuk ayı halkası kicra. Kuva indi hakkı kalsanaya hasuka eski digeye in ay kullak beyan demokradiye de yegana qeyb ayı kihin. Bana vahlaya gıptu.
Khamistina wafdi her sara'ah o ay kudirtay haskisi ayu madahweyni Erdogan udiray xatka Bangladesh u lawada go Myanmar. Waxaan ay u kuurgaleen xaaladaha bini'aadamnimo ay wajahayaan dadka ka soo qaxay Myanmar. Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ayaa sharaxaya saraakiisha Turkiga ah ee booqday qaxootiga Rohingyaha Myanmar.
Waqtigaas waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo xaaska madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan, Amin Erdogan, iyo wiilka weyn ee uu dhalay ee madaxweynuhu Bilal Recep Tayyip Erdogan, iyo wasiiradda arrimaha bulshada iyo qoyska, iyo hay-adda isku duwidda iyo iskaashiga caalamiga ah ee loo yaqaano TICA, iyo hay-adda bisha cas, iyo hay-ad kale oo lagu magacaabo AFAD oo ah hay-adda masiibooyinka iyo arrimaha degdega ah. Marka waqtigaas culus ayaa meesha tagay, waxayna dawladda Turkiga ay ugu baaqday in waddanka Bangladesh ay xuduudaha dadkaas soo barakacay u furaan, waxa la wixii mas-uuliyadana iyagu ay qaadayaan. Marka waa waddanka keliya ee gacanta ugu culus u fidiyay ayaa la dhihi karaa maaragtay dadka barakacayaasha.
Marwada koowaad ee Turkiga, Amina Erdogan, ayaa sheegtay in saygeeda madaxweyne Erdogan uu arrinta muslimiinta Rohingya u geyn doono shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee bartamaha bishan Sebtembar ka bilaaban doona magaalada New York. Waa kan mar kale wariye Bashiir Macalin Khaliif.
Dhanka kale, Nuurow, madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ka hadli doonaa shirka guud ee qaramada midoobay ee New York ka dhici doona, kaas oo uu aad diiradda ugu saari doono kuna gubaabin doono qaramada midoobay iyo in say wax looga qaban lahaa masiibada bini'aadamnimo ee ka taagan waddankan Myanmar oo dadkan xasuuqa ba'an lagu hayo, oo ay madaxa qaramada midoobay laftiisa uu ka hadlay kuna baaqay in gargaar caalami la gaarsiiyo, ayaa waxaa la sheegayaa ajendooyinka ugu waaweyn madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu watay in ay tahay masiibada iyo sidii maaragtay uu madaxda caalamka uu ugula hadli lahaa sidii gacan looga geysan lahaa dadkaas dhibaataysan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 2025-kii bishii hore ay Myanmar ka qaxeen dad gaaraya 146,000 oo ruux. Afhayeen u hadlay qaramada midoobay Stephen Diarich ayaa sheegay in hay-adda cunnada ee qaramada midoobay WFP ay dalbatay lacag dhan 11.3 milyan oo dollar oo lagu taageerayo dadka ka soo qaxay Myanmar. Qowmiyadda Rohingya ayay taariikhyahanadu sheegeen in ay deganaayeen Myanmar ama Burma muddo qarniyo ah, intooda badanina waa muslimiin balse ku dhex nool waddan intiisa badan ay degaan dadka haysta diinta Buudhiga. Dadkan oo tiradooda lagu sheegay 1.1 milyan oo ruux ayaa 1982-kii la halgamayay sidii ay dawladda Myanmar ay uga heli lahaayeen xuquuq muwaadannimo kadib markii loo diiday jinsiyadda waddankaasi.